yeah, 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 yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Siwezi sema kisema sana nitakufuru, mini takufuru. Ata maandiko yanasema we ni zaidi ya nuru. Na unalolipanga hakuna wakupangua. Yoyote utakaye baba we unamchukua. Inaniuma sana nikimkumbuka babu Magu. Mina waza sana, nakosa majibu, jibu. Mini kitazama, fly over, na juu kwa juu. Usemi wa mama, Rice Magu, ana viwango vya juu. Leo hatunaye tena,
baba, baba,
baba,
baba,
baba,
baba.
Tuachia kilio
baba,
daima
baba,
tutakukumbuka. Kaza moyo Janeti Magufuli, nakupa pole Mama Samia Suru. Kaza moyo, funga mkanda, ujikaze kanga. Upeperusha bendera ya Tanzania. Ivi ni nani hivi atakaziba pengo la babu? Ivi ni nani ziba pengo? Sioni, nadua tunakuombea muzika salama, na dua tunakuombea. Muzika salama, babu, na dua tunakuombea. Na dua tunakuombea. Muzika salama, Magu. Mini kitazama, fly over, za juu kwa juu. Usemi wa mama, Rice Magu, ana viwango vya juu. Leo tunaye tena,
baba,
Rice Magufuli,
baba, baba,
tetezi wa wanyonge,
baba,
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 baba, umetuachia kilio,
baba, baba,
daima,
baba Magufuli,
tutakukumbuka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pumzika kwa amani. John Joseph Pombe Magufuli.